Foto moto. Ineta loto moto. Foto moto.
Ladies and gentlemen, your club anthems. Beat to beat, back to back, to back.
DJ SQ.
Foto moto. Inaleta ndoto moto. Foto moto. Moto. Foto moto. Inaleta ndoto moto. Foto moto. Moto.
Alejandro. Unajua wani ndoto Nikicheki hizo foto Zako zinanipea mandoto Toto noti unanichanganya Na uta usiku ukinifanyaga
Fanyaga
Yeo kinikanyaga Utalipenda cowboy la makaranga
Signor Alejandro You have a visitor
Snotty flow
Amekambi langoda na nyonginyo
Nimekambi langoda na nyonginyo
Basi sawa Tugandane Tumizane Tufinyane Niko na first kit, iko na funnel
Notes zangu ziko KBC channel
Foto moto Inaleta ndoto moto Foto moto Moto Foto moto Inaleta ndoto moto Foto moto Foto moto Inaleta ndoto moto Foto moto
JSQ.
Oh nana, look what you done started. Oh nana, why you gotta act so naughty? Oh nana, I'm about to spend all this cash, cash.
We ain't stopping till we see heaven on earth. Failure to listen to his mixtapes will result in you missing out on some real good shit.
Pandemic Pidi wangu anaslenge hadi Kendrick Tuko ocha, tunavuta boza Mamutisa metukaribisha na mboga Mapantre wanaona ngombe kuku Mademi ringanya na kadudu Naitrana saize wezi toka pudu Mturo kwanga tamu, itati usiku Na materorist, anawata kubomu Pasta nganga, anawata kukon Jibanchigi, Kenya ni zalon Alejandro, Vanden Wapon
Oh, pandemic Koruka imeisha Mwako handsome Unachaja Samsung Pandemic Pandemic Pandemic
Ladies and gentlemen Your club anthems Beat to beat Back to back
Hit mountain Hit mountain Bad mountain
DJ SQ
mountain Hit mountain Wabebe Wabebe
Serving up the beat and making it hot. It's
hit
DJ SQ.
Hitmonton, Badmonton, Badmonton, Hitmonton, Hitmonton. wabebe skilo, wabebe waskia, wabebe skilo, wabebe waskia, wabebe skilo, wabebe waskia, wabebe skilo, wabebe waskia, wabebe siujibebe. Demi yangu anadaitu matembe, niko fete, nimejisete, amejibeba, usimuweke. Niko east kwa mabiz na manjege wako on, amejibeba ako fine, sura nzuri amevai. Kweli nini uko high, piga mushu kue high, ukiweza toa kutu uzirai. Ukimwaga sikia fine, kazi safi inadai, ototo wawili tunadai, njoki nduta na wamai. Kwa nini uko fine, jangreto walai, uko maji high dine, takukata walai. Tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai, nikimada sema high kwa vuva na rai. Hey. Wabebe, skilo, wabebe waskia, wabebe, skilo, wabebe waskia, wabebe, skilo, wabebe waskia, wabebe, skilo, wabebe waskia.
Bad girl, she's a mad and she know. She keep me like many mad and she know. Like a slave body girl, yeah she go. Dogo dogo baby, kati nyonga. Mina pinda vile hada inasonga. On the floor kwanza ibiti tigonga. No life fine girl, umeni roga. Understand kama natu tuza ronga. Na kumbeba everywhere, mindo donda. Wacha kugonda, tunawatoka. Wana choka, wana baki waki slim waki gonda. Wasikia tu ma ouch tukidonda.
Turn it up with DJ SQ on the turntables. Are you yearning for more SQ sounds? Then worry no more, for you can get him on Facebook through DJ Slime Quest. Follow him on Instagram at DJ_SQ. Hala him on 0729-735-104 or WhatsApp on the same number on 0729-735-104.
Muranga nimekamu na mandom. Kuzi tere ni na siti zimetoka ngong. Kina wako wezi mpata mini kasadam. Kuma koko mnareda zini maharam.
Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni mchazo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni narungu na nitam.
Poko haram. Poko haram. Poko haram. Kuzi tere tuna siti zina karam. Poko haram.
Pigwa mboko kushodo loko nyoto. Ako shopo lotion mapunyeto. Itapoko mashada kani mento. Unangawa maldam ni kani dento. Naziaminia ni nangubi lanjuku. Unastuka na utadosho na kirungu. Girls like we na mechezea madudu. Nako dudu na nyuma anatundu. Toka green ni na jabani kuchom. Ni kusetie kichom. Ni kurolie kindom. Ni kuchambue kifom. Ni kumangie kisho. Ni kudarue before. Ni kuzamue dufo. Pigwa mboko. Pigwa mboko ni mchezo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni narungu na nitam.
Poko haram. Poko haram. Poko haram. Kuzi tiri tunasiti zineka haram. Poko haram. Poko haram. Poko haram. Kuzi tiri tunasiti zineka haram.
Piga koto, wash mana kingoto. Shika tuto amejezo na kijoto. Vile ni ngumu adi kuliko kokoto. Ako kijani ni mkule tukimboto. Harami moto zikishika teka ngoko. Gizani ni kunguri kumeje mapoko. Itapidi ndio ni jenge kikokto. Ndio ni pande ni jengwe ki round 4. Na murambi na muratish kwa kikombe. Ndio ni sani zile nono na sikonde. Kama 40 itishe zote. Aki rombo saa ongeza toke.
Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni mchezo ni haram. Pigwa pigwamboko, pigwamboko, pigwamboko ni narungu na nitam.
Karofoni kona risto za ukagito jukina bosko na mbogi yao walipoteza mavaje zao kweza mikono za siku mademu wao nishoe vutambicho nikaspenchi wakithomo na misi fala na jonunu kaka mshono kasange kuwa rapa ninge kuwa refangono ninaje reo mmoje kwenye supo kono kono.
Pigwamboko, pigwamboko, pigwamboko ni mchezo ni haram. Pigwamboko, pigwamboko, pigwamboko ni narungu na nitam.
Peace.